acekaye.
Rap am chokoli,
so lazima acekaye.
Utigali business,
so lazima acekaye.
TPB, logo ya kikosti.
Sio lazima acekaye. Shazam, sio lazima acekaye. Tia, sio lazima acekaye. 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 Tia, sio lazima acekaye. Shazam, sio lazima acekaye. Tia, sio lazima acekaye. Acekaye. Acekaye.
Na ufanya mziki ila kufanya show, sio lazima acekaye. Bino ya kutoka na kiki, nilikata nyota kama haitonga, tuwa lazima acheikai. Habari kizeta, how you doing? Mini rap mtu kozi in case kama unujui. Shika mziki wangu ila usipo ujeza, fahamu so lazima acheikai. Eti unaomba kazi wanakuletea maringo demu, unampenda basi anakuletea mikogo. Mfate pole pole tena umlongoneze, mapenzi so lazima acheikai. Simu haupokei, text haujibu, deti hautokei. What's up my baby, kamba ya pwendu shekata basi kuishi na wewe. Sitaki so lazima acha ikae.
Wacha kuja imba bopti kwenye beat kali hiya MED. Wacha kuja ni saluti mimi, lakini kwa sasa so lazima acha ikae.
So lazima acha ikae. Shazam, so lazima acha ikae. Tia, so lazima acha ikae. Acha ikae. Acha ikae. Tia, so lazima acha ikae. Shazam, so lazima
kama wanipenda kweli, come with pain. Mipango ya kutoa mahari ni kuteketeza noti. Hela ya kazi gani je ukinitoroka? Kwa hivyo sio lazima acheikae. Na watangazia masela tango we back, welcome ndoni mule sweet melodies. Na kama hamujisikii hakuna huta kukute, mana sio lazima acheikae. Nikakaa shule, nikaipenda Mike, nikamuuliza mama, sikiza walimu kwani zina mpango gani? I'm in love with hip hop, elimu sio lazima acheikae. Nasikia kuna tundo, kitoa ngoma kali, eti unapewagwa. Kumbe ni sanamu tu mbao za kuchongwa, kii asipewe, sitaki sio lazima acheikae.
Sio lazima acheikae. Shazam, sio lazima acheikae. Tia, sio lazima acheikae. 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 Sio lazima acheikae. Shazam, sio lazima acheikae. Tia, sio lazima acheikae. Acheikae. Acheikae.
Tia, ziko lako vya hapa na pale staki. Kama kuwa star mpaka nijiunge nao, na hawa na tiungo wana flow za kukopi. Wana flow kama kina nani?
Acheikae.
MD alisema nikaze kama Ronaldo, mana naweza faje hata padri aje klabu. Ni to be a flow ni niki mwige Eminado. Afrobeat sio lazima acheikae.
Wacha kuja imba boti kwenye beat kali hiya MD. Wacha kuja ni saluti mimi, lakini kwa sasa sio lazima acheikae.
Sio lazima acheikae. Sio lazima acheikae. Tia, sio lazima acheikae. Acheikae. Acheikae.